eegyan qaalish guddiyoota dasuni daq ergertuwa sun qore nu bayya isen timne won iisaatan dubbetin asen yenne ammo ilaala won isen midaasite isen won iisaalak isi won dhibi in dubbetten wedheniin barsiiskan keessen daddo yerusalem kulli haqabete duutuunne akka ishin dhagarsiifte abban isi jees nuti petrof iyo ergettuun won ishiyet nu waa qunqule faan yaana ammo bina aadan faan yaanu waanin iisa halubbu kasa kaas mal iseen muqurtaat dhiften waan harkisa kamiide ufteesis ka innin hayyuwa aminen namseene nama lakisu in akkan tochaatin dak yahudiya nafaasi ishin namseesiya lakiftun itkan nuunnen won itaatan lilla shaydi duub ishintuunne har waaqa qulqullo dak waaq faan yaatu duub ishin won akkana dhagarteenan ishin gudda dallante pakka dak ergertuwa sun leessaati feeti
innama gugurda qaalloo leya sun kas tok maqan isa gamaliyeeli yedhen duub wonni jedheen lakkisa innama kan won isaan odeessan tun wo ishin innama irra dhuftu nun balleetti ammoo ishin won gar waaqati dhufte hin dandeette nuufirra lakkisa yokun ammumta iseni waaqamu loltan dhagarteni duub maanguddon sun mam gamaliyeeliya sun faan dhoote lakkifte ergettu sun qaqqabde dhaante gaddhi isaa kana won ishin yetteen nu gad isen dhiifna ammoo won iisaa hin yaasooyin aa ammoo egiyyaha gad dhiifte galte ergettu bira yaate ennan ishin lilla gammaadte mana waanin ha dhib guddiyo it buusee maqa iisaatiif aminni guyyoo walba wama haala itaate waminneen innama kas itaate bare walba ishin yaate wam iisaa innama barsiift almasiihi